my B-boy. Oh na 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 na. Wakisema ni filter, watu mietu na wapendeze lituwaone. Kwa ni shepu linajificha, mama, linajificha eh. Na wakisema ni picha, wakapigi tunao waposti mtandaoni. Mana, wanasema sana unapendeza gatusoni. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda.
Painless, I don't give a damn, I don't care, let them talk. Moyo mekupenda ivo ivo. Hata wakisema unavaki kwa doro. Who cares, I love you. Kama tuchizo ni makeup, ongeza na wonder. Vile tuendo fondo, wapate vibe. Mina chojua wecho peda uo. Wakisema ni mkorogo wejo mwagie. Mabubu I love you. Roho yangu wasifanye uko. Sita, I don't care that we semi na tisha. Mama sita uo, moyo wangu kwa kumefi. Wakisema ni filter, watu mietu na wapendeze tuwaone. Shepuli na jificha, mama
Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua, sawa ila mindo nisha kupenda. Tena wanaona wivu, tena wanaona vibaya.